AM Records.
Sijinita kibazi, ndani moyo wangu nkashindwa kunema. Ukaleta maradhi, ndani moyo wangu nkashindwa kunena. Cha thamani ndio huwa mawindoni, wanatamani hata leo wewe mikononi. Hawana imani, wana maneno ya kifitini, hawana haya silani. Nyayo unitweke duniani, wazabi zabi naye hodae 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 hodae. Wazabi zabi na noma neke wasikie. Wazabi zabi na hodae 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 hodae. Wazabi zabi na noma mama wasikie. Wasikula hai na maneno yao, maskini roho yangu mimi. Umama ndo wangu kidani, hivyo tunza ni kutunze. Upendo na yako thamani, najua mie. Umama ndo wangu kidani, hivyo tunza ni kutunze. Upendo na yako thamani, najua mie. Hawana imani, wana maneno kifitini, hawana haya silani.
Hey, 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 hey.